Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te kupu tonu. Different ways to use the word tonu. He tokomaha ngā tāngata ko tai mai ki te hui nei.
He tika tonu, ki tonu te marae I te tangata.
Waihoki, kei te haere tonu mai ētahi.
Inē, kua pau tonu ngā tūru.
I taku kitenga I te marea, mōhio tonu au ka pēnei.
Ka haere au inaia tonu nei ki te tiki I ētahi atu I te whare.
Ka pai koe, heri te tonu tō āwhina mai. Tēnā rā koutou katoa, nau mai, hoki mai, ki te īpāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly tōku ingoa,
ko Āpera Woodfine tōku ingoa. And today's kaupapa is looking at different ways to use the kupu tonu.
Hea tō mōhio o tuatahi ki te kupu tonu.
Ko te whakaaro tuatahi, ko te whakamahi, hei still.
Hei still, continuous.
Continuous.
Kei te mahi tonu au.
Still working.
Ai. Kei te ako tonu au I te reo.
Still learning te reo.
Koi rā pia te akoranga tuatahi, ne tō mōhio tuatahi ki te kupu nei. That's perhaps our collective first knowledge or learning of this word tonu. So let's take a look in the kōrerorero how we can use tonu in other ways.
Karawe.
Ko tāku kōrero tuatahi, he tokomaha ngā tāngata ko tai mai ki te hui nei.
There's a lot of people who've arrived to today's meeting.
Ai, ka pai. Let's just picture this hui. We're at the marae. It's a big hui. Big hui, a lot of people have arrived. He tokomaha ngā tāngata, kua tai mai ki te hui nei. Now, māua kua āpera, we're haukāinga, we're helping run things. So we're observing, and that's just the horopaki. Ka pai?
He tika tonu.
He tika tonu. Now, sometimes when we say this phrase, you skip the he, and you'll just say, tika tonu. Tika tonu.
Tika tonu. Whakapākehatanga?
True.
True.
Indeed. Absolutely. You're quite right. you're right. Nā, ka kōrero mai tētahi. Ka whakai atu koe, ka tautoko atu koe, ka ki koe. Tika tonu. Tika. Now, the tonu here has got nothing to do with still. Right? You can see. But it's maybe this emphasis.
Emphasis, okay.
He tika. He tika tonu. That's quite right.
Quite right, okay. Ka haere tonu, taku kōrero. Ki tonu te marae te tangata.
Ki tonu te marae te tangata. Hea te whakapākehatanga.
The marae is quite full of people.
Ai, ka pai. So there again, we've got this emphasis with tonu. Here it's following the word ki. Hea te momokupu. Ki.
Yes. Dative?
Yeah, he tuāhua oti. It's a stative, and we see it being used often with tuāhua or tuāhua oti in this way, where we want to intensify what we're saying or emphasize what we're saying. So, if I'm soaked, I come in from the rain, I might say, hea te kupu Māori, wet.
Māku.
Ai, ka kuhu mai koe, you might come in from out of the rain. Ah, māku tonu koe. You're soaked.
Māku tonu.
Māku wet. Māku tonu. You're soaked. Right? So that's the emphasis. And with this, the way that tonu is used with these tuāhu or tuāhu oti, we go straight into that word. There's nothing before it. There's no tense.
Okay.
Let's look at a few examples in the next section.
Ka pai e hoa.
Ka mea tu au. Waihoki kei te haere tonu mai etahi.
Also, there's still more people on their way.
Ka pai, ka rawe. How would you explain the use of the of tonu here?
It's still, right? Still. Ongoing kind of thing. There's still more people to arrive. Kei te haere tonu mai etahi. There's people on their way still.
Aye, there's people on their way still. So it's connected to the word haere rather than the others. Now, when we look at our small kupu like this, it affects the word it sits next to. So it's sitting next to haere, so it means people are still coming. Kei te haere tonu mai etahi. If someone's speaking and the word tonu sits next to the word kōrero, we know that they're
still speaking.
They're still speaking. Kei te kōrero tonu ia. Still speaking.
Ko tāku, inē, kua pau tonu ngā tūru.
Inē, really? Really? So we've got a lot of people coming to the marae. He tokomaha, they're still coming. Kua pau tonu ngā tūru.
The seats are almost gone.
The seats are almost gone. Kapai, so we're concerned. We want everyone to have a tūru. Kua pau tonu ngā tūru. This use of tonu, we can translate to almost, just about. And so again, it relates to the kupu it sits next to, which is pau. So almost all gone. Just about all gone. Ngā tūru.
Kua pau tonu te kai.
The food's almost run out.
Just
about run out.
Kua pau tonu ngā paki.
You're out of jokes.
Yeah.
You're just about out of jokes.
Just about, yeah.
Kua mutu tonu ngā mahi.
The work's almost done.
Ai, ka pai. No reira he rite ki te kōrero nei, kua tata. Kua tata pau ngā tūru. Kua pau tonu ngā tūru. E rua.
Kia ora.
I taku ki te ngā, i te marea, mōhio tonu au ka pēnei.
Yeah, te marea?
Ko te crowd.
Crowd, ah. So when I was looking at the crowd.
When I saw.
Oh, when I saw the crowd. So when I saw the crowd, I knew immediately that it would be like this.
Aye. Mōhio tonu. I knew immediately. So here we've got this idea of something happening promptly, like immediately, without delay. And again, just like the prior example where we said ki tonu, when we use tonu in this way, there's also nothing sitting before the tūmahi, mōhio.
Is this something special that happens when tonu gets paired with mōhio? Or can we use this with other...
We can use this with other kupu, other kupu to show that something's happened immediately.
Okay.
All right. Let's look at a few other examples in the next section. This is a phrase, though, that's commonly heard because it's used often where something happens and someone goes, I knew that. And like, I knew that would happen.
Yep.
Mōhio tonu au ka pērā.
Ka haere au inaia tonu nei ki te tiki e tahi atu i te whare.
Ka pai koe. So Apera says, I'm going to go and fetch some more from the whare right now. Inaia tonu nei.
Inaia tonu nei.
What's now?
Inaia nei.
And if we want to add that emphasis, like this very minute, right now, this very instant.
Inaia tonu nei.
Inaia tonu nei. That's what that does. Inaia tonu nei. So you can see here with a lot of these examples, it's adding this emphasis. Ko tāku kōrero, te kōrero whakamutunga. Kā pai koe, he rite tonu tō āwhina mai.
So, ka pai koe, get on you. Yeah, you're a good one.
Alright.
He rite tonu tō āwhina mai. Not super sure how to translate this, actually. Hear me?
Ka pai, so it's a kiwaha. He rite tonu. So, he rite tonu shows that something's always happening.
Okay.
Always happening. What follows is what's always happening. He rite tonu tō āwhina mai.
So, you're always helping.
You're always helping me. He rite tonu tō āwhina mai. He rite tonu tana amu amu.
He's always shouting.
Moaning.
Moaning, oh,
amu,
sorry.
Amu amu. He rite tonu tō peka mai ki tōku whare.
You're always coming over to my house.
Ai, ka pai. So he rite tonu shows that something's always happening, and then the verb will follow and it's connected to someone. So if it's connected to you, we're going to say he rite tonu tōa whina mai.
Mm.
If they're always helping, he rite tonu tana whina mai.
Mm.
Ai.
Pātai here, this might be a bit of a tangent, but why is it not he rite tonu tau a whina mai?
Kei te pai tēnā.
Oh, that's fine as well.
Ai, he rite tonu tau a whina mai.
Mm.
Tō, neutral.
Okay.
Tau is correct because it's a mahi that follows, an activity that follows.
Kia ora.
Kua mōhio tātou ki ngā whakamahinga o te kupu tonu I nāianei, and e hoa mā, this isn't it. There's more ways to use tonu, but these are just a few. Now that we have a better understanding of the kōrerorero and different ways to use tonu, kia hoki anō ki te whakarongo. He tokomaha ngā tāngata ko tai mai ki te hui nei.
He tika tonu, ki tonu te marae I te tangata.
Wai hoki, kei te haere tonu mai ētahi.
Inē, kua pau tonu ngā tūru.
I taku kitenga I te marea, mōhio tonu au ka pēnei.
Ka haere au inaia tonu nei ki te tiki I ētahi atu I te whare.
Ka pai koe, heri te tonu tō āwhina mai. Ko te wāhanga whakamutunga tēnei o tēnei puni I pāho, nā kia hoki tāua ki te whakaū e hoa. Koutou e whakarongo mai ana, tēnā mā koutou hoki e whakamātau tō mōhio ki ngā whakamahinga o te tonu. Māku tētahi rerenga Pākehā e kōrero, āpera, te hunga e whakarongo mai ana, mā koutou e whakamāori. Ka pai?
Ka pai e hoa.
Kua rite.
Kua takoto te mānuka.
Kua takoto te mānuka. Kawe ake. Now, I'm not going to go in order of where the tonu appeared. I'm just going to say some random phrases that relate to the different ways we've learned how to use tonu.
Ka pai e hoa.
We're about to leave. Now, we're almost going to go. We're about to go. We're nearly going.
Wehe tonu tātou?
We need a tense.
Okay. Kua wehe tonu tātou?
Ka pai, ka pai.
Mm.
The phrase in the kōrerorero was the cheers are almost gone.
Mm. Kua pau tonu ngā tūru?
Ai, following that example, we're about to go.
Kua wehe tonu tātou?
Ka pai, ka pai. We're about to say karakia.
Kua karakia tonu tātou.
Karawe. Karawe hoa. Te tuarua. Hang on. I'm still talking.
Tai hoa. Kōrero tonu au.
Tense.
Mm,
yeah. We only take the tense away with the emphasis ones.
Okay.
And the immediacy. Hang on. I'm still talking.
Tai hoa. Kei te kōrero tonu au.
Ka pai, ka pai. So this continuous action. The children are still eating.
Kei te kai tonu ngā tamariki?
Ai, ai. And Koro's still asleep.
Kei te moi tonu a Koro?
Ai, ai. Kei te e ana rāne?
E ana. E moi ana tonu?
E moi.
Tonu ana. A koro.
Ai, e moi tonu ana a koro.
Mm.
That's good to note with those two present tenses where the tonu sits with ana. So kei te moi tonu a koro, e moi tonu ana a koro.
Mm.
So most of our kupu like this, they're always going to sit directly after the tūmahi, the tūāhua, or the tūingoa, the word that they affect.
Kia ora.
My puku is absolutely full of food.
Kei te?
No tense.
No tense here, okay. Ki tonu toku puku.
Ki tonu toku puku. I te kai. Ai, ka pai, ka pai. So we're using tuāhua oti. A tuāhua oti. Or a tuāhua. following that example, ki tonu, where we're using a stative, no tense, and the tonu is there to emphasize that state. So my puku is really full. Ki tonu tōku puku I te kai. Here's one more e hoa. Mere's cheeks are bright red. Red is the tuahua.
Whero. We can start with whero.
Whero, ai.
Whero tonu.
Whero tonu.
Ngā
pāpāringa.
Pāpāringa a mere.
A o.
O mere, o mere.
Ka pai, kōrero mai anō?
Whero tonu ngā pāpāringa o mere.
Kā rau e hoa, ka pai, ka pai.
That was a hard one.
So, like, Mere's cheeks are bright red. So there again, it's following that first example and the example in the kōrero. Ki tonu te marae te tangata. The marae is packed with people. We might say, whero tonu ngā pāpāringa o mere I te whakamā.
Mm.
She's
bright red with embarrassment.
Aye, aye. Anei te tahi atu. I knew immediately. Hea te kōrero.
Mōhio tonu au.
Aye. I knew immediately you'd come.
Mōhio tonu au ka haere mai koe.
Aye. And so here we need some context, ne? So maybe something's happened earlier and then you'd say something like this. Mōhio tonu au ka tai mai koe. Aye. The difference between I'm going now and I'm going right now.
Ka haere au inai nei.
Aye.
For now. Ka haere au inai tonu nei.
Ka raue, ka pai.
Very instant.
Te mea whakamutunga, the last one. Always, something's always happening.
He rite tonu.
He rite tonu. How te... You're always growling me.
He rite tonu tō...
Kohete.
Kohete mai.
He rite tonu tō kohete mai. You're always sleeping.
He rite tonu tō moe.
Tō moe. I te awatea, sleeping during the day. Ka pai, so tō, tana, taku. I'm always. Now, what's something I always do?
He rite tonu tō inu kafe.
Tika, he rite tonu taku inu kafe. I'm always drinking coffee. He rite tonu taku inu kafe. You're always hanging around with her.
He rite tonu tō piri atu ki aia.
Ka rau e te rā, he rite tonu tō piri atu ki aia. Ka pai e hoa. Tino pai tau nā mahi. Ka pai koutou e whakarongo mai ana. Kua mutu, ka nui enei kōrero mo tēnei wā. Ka hoki mai māua ko āpera ā tērā wiki. Me etahi kōrero hou. Hei kona.
Hei kona. Everyday Māori is supported by Te Mā Tāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.